Kanyoni, wari tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho unaniwe imbere yanjye kuko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Nawe usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza, kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene! Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere na mbere.
Turabasuhuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Tusa, nanjye Teta, tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero. Bana nshuti zacu, yambi! Amakuru yanyu, ku ishuri se bimeze bite? Twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose. Nibyo rwose Tusa, ese nshuti zacu, mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse. Mu kiganiro cy'ubushize badusabye kujya dukina imikino twakigiramo, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Bana nshuti zacu, ese namwe hari abantu mujya mwumva batongana cyangwa se mujya mubona barwana? Bibatwara iki? Muze twumve inshuti zacu.
Nase ababyeyi bacu bo bahishiwe iki uyu munsi?
Ababyeyi, mu kiganiro cy'ubushize twasobanura uko twafasha abana kwiga binyuze mu mikino. Banatubwiye ko bifasha abana gukangura ubwonko bwabo hakiri kare kandi bikanabungura ubumenyi buzabafasha kwiga neza, bikanatuma basabana n'ababyeyi. Uyu munsi turakangurirwa kwirinda ingaruka zagera ku bana ziturutse ku makimbirane ari hagati y'ababyeyi babo.
Ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 42 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Injangwe n'imbeba bihora bikina, byagera ninjoro bigakacirana ngo kaci.
Ibyo ni ibice bikuririmba nare.
Nagakino nakinaga na papa mu gitondo.
Kubera iki usuri kukaririmba wonyine ntukatwigishe ngo tugakinane?
Nyine ndi guhora nkaririmba kugira ngo ntakibagirwe.
Shawa katwigishije natwe, ngiye karansekeje.
None se turakina kanyoni ataraza? Ntitwavuze ngo tubanze tumutegereze?
Mva nkubwire nare. Ubu katwigishije dukire, noneho kanyoni nazo turongera tubikine.
Shawa katwigishije nare.
Ngaho reka nkabigisha. Tuzajya turirimba ngo injangwe n'imbeba bihora bikina, byagera ninjoro bigakacirana ngo kaci.
Kaci! Kaci!
Kaci! Kaci! Kacira Bakame! Waretse kumwacira kanyo?
Kacira gahene, kacira ntare!
Ntabwo ari gutyo babukina kanya.
Nibagiye ko utari watwigisha ukuntu wawukina.
Nyine dukora uruziga, umwe aba imbeba undi aba injangwe, maze injangwe izajya ipfumura ishaka gufata imbeba, abandi bejyanye kugira ngo batabare imbeba, sibyo?
Yego.
Ngaho rero dukora uruziga, ninde uba imbeba?
Ni gahene.
Ndiyongera ntabwo mbi imbeba injangwe itane.
Gahe, imbeba humura, injangwe nta kintu gutwara.
None se ko nyitinya?
Humura turi gukina gahe, ntabwo bakurya.
Basi mureke mbi injangwe maze abe ari njye urya imbeba.
Gahe nta kibazo.
Nanjye ndaba imbeba gahena ndye.
Ubise ni gahene kari injangwe.
Bamureke dukore uruziga rero dukine. Injangwe n'imbeba bihora bikina byajya nijoro.
Yewe dore kanyo naraje.
Kanyo, wabaye iki kuri kurira?
Yewe, wabaye iki muganga kanyo?
Kanyo, awo muganga ko wabyinje waguye.
Oya, ntabwo naguye.
None se wabaye iki?
Si ukubera ko papa na mama se bari bari kurwana.
None se nawe bagukubise?
Oya, mama yateye papa umwuko, noneho papa arawukwepa, uhita ungwa hano ku muganga.
Yo, komera shakanyo, ngaho ceceka.
None se ko biri kunja cyane.
Ngwino basi nguhuhire, maze njyayo papa na mama bagiye kurwana mpita nirukanka nkajya kwihisha.
Twebwe papa na mama ntabwo bajya bagwana.
Nanjye ntabwo njya numva banabwirana nabi.
Njye hari igihe njya numva papa na mama bameze nk'aho bari kubwirana nabi cyane. Noneho najya kubareba bagahita baceceka bakansekera, nanjye nkahita nisubira gukina.
Kanyo, ngaho ceceka twikinire injangwe n'imbeba, maze twari twagutegereje.
Babikina gute?
Oya shakanyo, ntabwo twakina urwaye kandi wavuze ko biri kukurya cyane, sibyo?
Ngaho mureke tubanze tumuherekeze iwabo, babanze bamujyane kwa muganga.
Yego.
Humura urakira nshuti yanjye nkunda, humura urakira dusubire gukina.
Wumvise ukuntu gahene yatinye kubimbeba barimo gukinira ku irembo ngo injangwe itamurya?
Yego disi cyusa, shaho kanyo naje ku irembo rirabyimbye mu gahanga. Utundi tunyamaswa tumubajije atubwira ko papa we na mama we barwanye, umwuko barwanisha ukamwikubita agakomereka ku gahanga. None se bana inshuti zacu, mwebwe hari abantu mwabonye batongana cyangwa barwana? Byabatwaye iki?
Ari ngiye mbona umuhungu n'umugabo bari kurwana, ngira ubwoba ndiruka.
Nikubise hasi papa arankubita, arambwira ngo ntuzongere kugenda urangaye. Ntabwo nishimye ko bankubise kuko naguye natabishaka.
Ndi mu rugo nari naguye hasi, mama araza arankubita nta kintu nakoze. Nabonye abantu barwana ndirukanka, nagize ubwoba kaba kubera kurwana ari bibi. Baneye ibuye ndakomereka. Ni umwana nari ndi kugenda ndamubona ari inyuma yanjye arari intera.
Yo abana, mubivuze neza rwose.
Yego disi cyusa, abana nimubona abantu barimo kurwana cyangwa batongana, mujye muhunga kugira ngo batabakomeretsa, sibyo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze tubyine, dukine, twishime twese.
Mwayumvise, twicare hafi ya radio dukurikire mwarimu wacu.
Bana shuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinya na Pauline. Ubushize mu isomo ry'imibare twize guteranya ibintu bifatika. Uyu munsi tujya gukora imyitozo yo guteranya. Bana shuti zanjye, reka dukore umwitozo wo guteranya ibintu bifatika turebe ko twibuka guteranya. Muriteguye?
Yego!
Ngaho bara uduti dutandatu, hanyuma udushyire imbere yawe ku meza cyangwa ku musambi. Bara utundi duti dutatu natwo udushyire ku ruhande imbere yawe ku meza cyangwa ku musambi. utwo duti twose hanyuma utubare. Murakoze cyane. Mubonye ko duti twose ari 9. Ni byiza cyane. Ndabona mwibuka guteranya ibintu bifatika. Reka noneho twa umuntu mukuru muri kumwe kugutegurira imyitozo yo guteranya ikurikira. Shushanya inziga enye. Munsi ya buri ruziga usige mu mwanya. Muri buri ruziga camu murongo uhagaze urugabanyamo kabiri. Mu ruziga rwa mbere ibumoso shushanyamo amagi 3. Iburyo shushanyamo amagi 2. Mu ruziga rwa mbere ibumoso shushanyamo amagi 3. Iburyo ushushanyemo amagi 2. Mu ruziga rwa kabiri ibumoso shushanyamo amaronji 5. Iburyo ushushanyemo amaronji 4. Mu ruziga rwa kabiri ibumoso shushanyamo amaronji 5. Iburyo ushushanyemo amaronji 4. Mu ruziga rwa gatatu ibumoso shushanyamo uduti 7. Ibumoso shushanyamo agati 1. Mu ruziga rwa gatatu ibumoso shushanyamo uduti 7. Ibumoso ushushanyemo agati 1. Naho mu ruziga rwa kane ibumoso shushanyamo inyanya 2. Iburyo ushushanyemo inyanya 2. Naho mu ruziga rwa kane iburyo ushushanyemo inyanya 2. Nibumoso ushushanyemo inyanya 2. Abana, ndizera ko umuntu mukuru yamaze kubategurira imyitozo. Noneho nimutege amatwi mwumve uko tugiye kuyikora. Shuti zanjye, tugiye gukora umwitozo wa mbere. Mutega amatwi mwumve uko nkukora, namwe birabafasha gukora imyitozo isigaye. Reka sawa umuntu mukuru muri kumwe afashe gukora umwitozo wa mbere. Tugiye kubara amagi ari mu ruziga rwa mbere ibumoso. Niturangiza tubara amagi ari muri urwo ruziga iburyo. Hanyuma tubare amagi yose ari muri urwo ruziga tuyateranyije. Umubare tubonye tuwandike munsi y'urwo ruziga. Umuntu mukuru uri kumwe n'umwana reka dutangire. Ibumoso hari amagi igira 1, 2, 3. Naho iburyo hari amagi 1, 2. Noneho tujye kubara amagi yose tuyashyize hamwe. Amagi yose ari mu ruziga ni 5. Uwo mubare 5 ndawandika munsi y'uruziga. Bana shuti zanjye, ndizera ko mwese mwakurikiye uko twakoze umwitozo wa mbere. Noneho namwe niba mwiteguye nimukore imyitozo isigaye. Murabara ibintu biri mu ruziga ibumoso, mwongere mubare ibiri muri urwo ruziga iburyo, hanyuma mubare ibintu byose biri mu ruziga mubishyize hamwe. Noneho mubare mubonye w'ibyo bintu byose muwandike munsi y'urwo ruziga. Murakoze cyane. Umuntu mukuru uri kumwe n'umwana nimufatanye kubara murebe ku mwana yabikoze neza. Shuti zanjye, ndizera ko mu ruziga rwa kabiri mwabonye amaronji 9. Mu ruziga rwa gatatu mwabonye uduti 8. Naho mu ruziga rwa kane mwabonye inyanya 4. Ngaho nimwiha amashyi menshi. Shuti zanjye, isomo ryacu rijyanye no gukora imyitozo yo guteranya naho rirangiriye. Ariko reka mbasigire umukoro, muze gukomeza gukora imyitozo yo guteranya. Murabeho naho ubutaha.
Bacira umugani babambuza umugani muzabika ntarangiza sanga urukundo rw'umugani rumanitse ku muganda w'inzu.
Abana murabyumvise, umwanya wo kumva inkuru urageze.
Nibyo teta, kandi nyagukuraho dukomereza inkuru ivuga ngo ni umwana nk'abandi.
Nibyo rwose, bana nshuti zacu, muze tumusange, aradutegereje.
Kera habayeho.
Abana.
Karame nyogoku.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza nyogoku.
Yego, mumeze neza.
Mumeze neza nyogoku.
Ubu rero ndagarutse ngo dukomeze ya nkuru. Twari twagarukirije hehe?
Twari twagarukirije aho papa wa mama Mano agiye kubita Mano, maze bakamubwira ngo niwe bamujyanye. Bakamusobanurira ko umwana ufite ubumuga ari umwana nk'abandi.
Bakamubwira ko umwana ufite ubumuga ufite uburenganzira bwo kwiga,
yego,
kuvuzwa,
yego,
gukina
rwose,
no gusabana n'abandi bana.
No gusabana n'abandi bana. Reka dukomeze rero twumve. Ngo se amaze kumva amagambo y'abana be, ahamagara nyina w'abo bana. Ngo aramubwira ati, Mpano twamugiriye nabi rwose, murumva?
Yego.
Nuko bahamagara Mpano bamusaba imbabazi ababyeyi be, ngo kuva ubwo bamuha ibikenewe byose akajya ajya ku ishuri kumugaragara. Mwabyumvise? Byiza ati, amashyi. Ababyeyi bisubiyeho, ababyeyi we. Ariko biturutse kuri ba bana beza. Muri abana beza rero. Amashyi. Murakoze cyane abana beza.
Cyusa,
kara,
mbega ababyeyi ba Mana ukuntu banshimishije. Basabye umwana wabo Mana imbabazi, kuko bamuhemukiye, bamuvutse uburenganzira bwo kwiga, ngo kuko afite ubumuga.
Yego disi teta, Mana yabaye uwa mbere maze ababyeyi barishima. Banashishikariza ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kubajyana mu ishuri maze bakiga nk'abandi bana. Noneho mbere yuko dutaha, tubanze turirimba indirimbo. Muriteguye, twatangiye!
Itetero ry'abato, aho abana duhura tukaganira, tukaganira, dusangira ibitekerezo, tugakina neza, tugakina neza, tukishima cyane, tukanezerwa,
Mbega byiza we! Abana, murishimye, natwe turishimye cyane pe. Ubu se ntitunaniwe? Muze turuhuke.
Ineza! Ineza! Warangije gukuramo imyenda ngo nkoze se? Dorera, ako gapira se kutagakuramo neza.
Ndaza mama!
Nta byawe, byanze bite se kandi narabikwigishije neza. Sinakubwiye ko ubigenza gutya. Akaboko gutya, n'akandi gutya, ukazamura mu mutwe, si byo se? Ariko disi imyenda ntikigukwira warayisize. Akana ko ndabona ari keza uzajya kambara.
Oya! Nakande keza fitake.
Ngano dukwete twari twogana rero twambare neza, dore batwambaye mambata. Nakoretse ko bazambara bate?
Gutya.
Aha. Byiza. Ngaho umirize sabune itakujya mu maso rero. Ubundi ngo karabye vuba uge hehe?
Kwiga.
Ehe. Kwiga. Hanyuma nge no kwisoko kubagurira indi myenda wowe na keza, sibyo?
Sora utayiguze kayi.
Mbese wari uri hafi hano hiki?
Yukira n'abana bawe sugira ngo uvuga buhoro.
Yewega. Naraye ntayizanye.
Ngiye
kumugena mu rugo mboneza mikurire. Hanyuma nimva mpitire mu isoko nze nyizananye n'ibyo turya saa sita. Icyakora ni ukuri wakoze kubera amafaranga yo kubagurira imyenda rwose higi.
Nta kibazo.
Bose iyo bari basanganywe barayisize rwose.
Ko ndiba mu gikari nkayibura. Hareba izindi zitora nkayibura. Inkoko yagiye he koko?
Ese waba uzi ikihigi?
Yasake nazanye umusibe jirihe kayi.
Buryo bwose se, igihe wahera uzenguruka urugo niyo washakishaga?
Hei, nayibuze rwose. Ahubwo mbwira ndashaka kuyigurisha mucoma nkayungukamo make. Ariko uriya musore twahiguze namufatiranye we. Kurya yari afite ikibazo cyihutirwa. Ese kundeba uburyo kayite? Isake yanjye irihe?
Ariko ntukigize nkana rwose higi.
Nijoro
nta nkoko wariye.
Ye baba we! Kayite! Ntumbwire ko isake yanjye ari warayo utetse.
Ha, niyo rwose.
Ye baba kayite siwe. Isa cyanje waje bazubwiye nande wa mugore we. Kuki utatetse kuzutworoye ugahitamo kwadukiriyo nizani? Ubwo kusaga susuguro wa mugore we?
Ariko rwose nta gasusuguro nayo kuranye rwose.
Ni igiki? Ubwo niba taragasusuguro ro nihangana.
Windakarira rwose.
Nta kurakarira se.
Nge nabonye yizana ngira ngo niyo kurya pe. Cyane ko warumaze imisi umbwira ko ukumbuye kurya inkoko.
Ukuntu nayiriye nshishikaye se babo we. Kayadukira nkayiryana urukumbuzi rwinshi nka fofora kaguru nkadukira igituza nka shwanya gusa. Nkikuza ishinga ukumbira isake yanjye. We. Kayite. Ibi tubivemo. Ndashaka isake yanjye mu bina bwiza.
None se ndayikureho ko twaraye twiriye ko
ntabwira wa mugore we aho yikura hose ibyo ntibindeba icyo nshaka ni sake yanjye kuko amafaranga nari kuyungukamo nari nayabariye hito mpereza n'amafaranga yanjye nari nguhaye kugurira abana imyenda
oya se kandi
hanyuma
se ninye guha bigendere
mpereza ubwo birahwaniramo yewe isake yanjye se wahiri ari ndi bikubwiye mpereza se waraye wapfunditse kuri iki gitenge kandi ndabizi njya kuri ntoki kayite njya kuri ntoki
rwose higiro reka ibyo bintu uri gukora
mpereza amafaranga se nyine iyo tayare kurase ngurebe ngo ndakuvuriza ntoki haze vunako
ariko koko higi
hegiro se
ibi bintu umukora ko kubona
ntuza kurize wa mugore ntuza kurize ntuza kurize
rwose
kandi waramutse neza yisu
amahina data mwana rera pe akabura umuhoza n'isabuni yamwumiye mu
mutwe soyo mugore soyo mugore waramutse ariko
waramutse higi uwo mugore se yagiza
umuntu utinyuka akangurishiriza imari yarangiza akabimisha urumva ko atarimo kungambanira
ngo baba ubwo ni imari kihigi
nayikubwiye rwose yivuge higi
kubica ku ruhande
se ivuga iyo mari gutera guhutaza ibiri mu rugo byose udasize nayo neza ungana gutya icukire umwana wanjye ngwino nkwiyogereze mukuremo iyo sabune yakumiyeho
izungu
ndakumva
wumve isake yanjye iyo sake yari umushishe naragiye nyigura makeya nyigura n'ibibazo byarenze ndamupfunyikira ngamije kuzayigurisha na mucoma kanyungukira
hanyuma
noneho nimugoroba sintashe ninjira mbisikana n'urukarango noneho nanjye ndishima ntumugore wanjye yatetse neza kumbi kayite si yayibaza arayirya
data yayizanye ntiyambwira icyo yayizaniye
sake yanjye
kubera ko rero yari amaze iminsi ambwira ko yikumbuye nyeka ko ari ikintu yayizaniye rwose niko kuyiteka
sake
ariko ubwo murumva ibintu mwamupfa koko mwabantu
ngo iki hanyuma se ubwo urumva icyo ngicyo ari ikibazo cyoroshye
ibyo mvuga si ibyo mvuga da ariko byaba byoroshye byaba bikomeye igihe mugize ibyo mupfa mushaka gukemura mujye mujya aho abana batabareba murumva nimukabavange mu makimbirane yanyu kuko bibagiraho ingaruka zikomeye
ngo abimenye se ubu ko nyadukiriye noza umwana iyo tumuhutaza akikubita hasi akagwira nk'ikintu kikamukomeretsa yari kumbwira iki
ubwo uramugiye kunteranira
oya wibifata nko guteranira hiki
none
se mbwira aho neza ungana gutyo ubigendeyemo koko ibyo kugura no kugurisha kuri make arabizi
sinyina
ibyo inkoko igomba kubagwa n'igomba kugurishwa byarabizi kwanga kubagurira imyenda cyangwa kumujyana mu kigo mbonezamikorere kurire ko kurumva agize uruhe ruhari mu ibagwa ry'iyo sa
nyina byose ni nyina
mumbarize wa muntu erega ugureba n'amafaranga yose yanyambuye iteka ibyo byose bikora yumva ko mpimye ariko ingaruka nkazisangira nayo neza na Keza
ndakumva
rwose gukimbirana kwawe na Kayitesi ntibikabatere guhutaza abantu sibyo ubagenera ibyo bagomba kubona hanyuma ibibazo byanyu nabyo mubikemure mu bundi buryo mutababujije uburenganzira bwabo
nkabakira amafaranga nari nkwambuye ugura ibyo ukura
urakoze rwose
yeba
ariko ngiriye abana banjye shangiriye abana banjye
ni urugo rwawe ugirira
isaha cyanjye yambabaje abura ntugira ngo ntiwampombeje
hawe no kwihangana koko Higira arimo gutonganya Kayite singo yatese isake yaguzwe amafaranga menshi akanamutonganyiriza imbere y'umwana wabo ineza ese babyeyi nukubera iki tugomba kurinda abana bacu ingaruka z'amakimbirane ari hagati yacu ababyeyi
nize Imana Faustin ni inshuti y'umuryango mu mudugudu wa Nyakarekare akaba ari Kanyakarekare umurenge wa Mbuye ni mu karere ka Ruhango
tugomba kurinda abana ingaruka z'amakimbirane abera mu muryango umwana bimuzanira ingaruka nyinshi zitandukanye iya mbere ndahera ku mwana ugisamwa umwana ugisamwa ibibera mu muryango byose ubwonko bwe burabikurura ugasanga mu nda aho ari atangiye guhungabana birumvikana nta nubwo bisiga umubyeyi umutwite ubwo aho ngaho aracyari mu nda akimara kuvuka rero ya makimbirane abera mu muryango wa mwana icya mbere ubwonko bwe ntago bwaguka kubera ibintu abaona mu muryango abayumva ubwonko bwe buba wibika kandi kagasanduku ko mu bwonko bwe nako bakwiye kwika ibintu nk'ibyo ngibyo kuko yabikuranye n'ubundi ntago bazavamo umuntu mwiza niba ari mu bandi abasakuma bandi babafitiye umushiha iyo amaze gukura yageze mu kigero cyo kujya kwiga ntago azafata ibyo mwarimu azamubwira azaba yitekerereza ibyo iwabo barayemo azabatekereza ko yaburaye azabatekereza ubujye yabonye ise hananira ibyo ku meza uko barwana azakora ibyo aboni wabo yumve ko ari bwo buzima indangagaciro z'ubumuntu ntago azazigira kuko atazibonye wabo aho kugira ngo abone ibyiza abone urugwiro mu muryango bya bindi amakimbirane ya se na nyina abonye nibyo bimuza mu mutwe babyeyi iyo mubona muri mu makimbirane mu rwana umwana bareba mutekereza ko izo ngaruka zimugeraho kumushobora kumugwira mushobora kumukomeretsa ariko mugomba no gutekereza ingaruka zigera kuri uwo mwana najya kwiga ntago azumva amasomo neza azatekereza ibyo mwarayemo azagira ubugwingire muri we nta kintu azafata mu ishuri azagira umushiha mu bana bari kumwe kuko ibyo bintu yabibabonyemo cyangwa yigunge usange ku ishuri niba banamugaburiye ntariye ibyo byose uwo mwana biba bimubabaje kubera yabonye muri ayo makimbirane nubwo mwagira ibyo mwapfa dore ko n'abanyarwanda bavuga ngo izibana ntizibara gukomanya amahembe ntabwo ari byiza k'umwana ibyo bintu yabibona ahubwo mwitwararike rwose umwana abe uwo kubona ibyiza ibyubaka ye kugira ikintu abona gisenya mu buzima bwe ahubwo ahore yumva ko kubaho mu muryango ari iterambere ari ibyiza ari umunezero ari urukundo biba ari byo mwubaka mu mutwe w'umwana
babyeyi badusobanura ko tugomba kurinda abana bacu ingaruka zituruka ku makimbirane y'ababyeyi hagati yabo kuko iyo tutayabarinze bituma abana bahungabana maze imikurire yabo cyane cyane mu bwenge mu mbamutima no mu mibanire yabo n'abandi bikahadindirira
Chuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duha akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero
cyusa nawe tete ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanuriye ko dufasha abana kwiga binyuze mu mikino kuko ari uburyo bwiza bwo kwigisha abana na cyane cyane ko abana bakunda gukina kandi icyo bize bakina ntibashobora kukibagirwa duhereke ubutumwa bwa Rachel Wanyirigira utubwira ko twakwigisha abana gukina dutora ibishyimbo cyangwa se dukina amakarita kuko byatuma bamenya imibare bikora imana gadi atuko twabigisha mu mikino twabazanira ibikinisho urugero nk'utubaho dukoze mu mibare tubigisha kumenya kubara dusoreze ku butumwa bwa Jacques utubwira ko ababyeyi bakwiriye kuba hafi y'abana bakabigisha binyuze mu mikino hifashishijwe urugero nk'utubuye imifuniko maze bigatuma biga kubara no gutandukanya amabara y'ibintu ati ababyeyi dukwiye kubigira ibyacu kuko bituma abana baguka mu bitekerezo dushimire Rasheli Wanyirigira bikora imana gadi na Jacques n'abandi batwandikiye kuri Facebook ku bitekerezo byiza batugejejeho
mama kwereta turamushimi bona nshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye nimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasigire indirimbo ibashimishe Mwari kumwe na teta nanjye cyusa bye man tuti zacu bye namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda
saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice